www.djshinsky.com. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky. DJ Shinsky.
Dogumi ku. OG. WD wanted you.
Yeah, yeah.
Basi wikam kuno juu. Hey, vile na bam bam, police wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, hivyo ndo mini liwa akwaya. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Na nanringia sana flat, tummy hana chaya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shaju wa production
ndovu ni ku WD wanted you basi wake up kuno juu yes you ndovu ni ku WD wanted you basi wake up kuno juu yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Penga nalia,
mi upenda vile una lap yo.
Maju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwende tepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mamaraya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so video let's go required. Usichomeke you are my studio pata PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukitaku together we mambie mkafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic kwa biology. Wala kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndofu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR. Washajua ndovu ni cool, OG.
Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. You. Ndovu ni cool. Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Apu. Gardens tuko jaba. Wengine wako miti. Zetu ni majama. Zenu pikipiki. Leo tunaenda Canada. Beba zigi mingi. Kuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaipanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze a back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi city tunairun kama athlete. Das tu sijali, atuku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atuku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, hey. Ni kuhandle. Alafu kamtu towe loka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kwali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kutisha feona kakukuwa na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vute wateja ni kamewe kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa ikane.
Das tu sijali, atuku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atuku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Das tu sijali, atuku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atuku judge. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Niko wera prr prr na teki meso wajini. Na vidu marash psh psh na setifiti ya jini. Na teki msupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya natesa kitera, ship namba nane kibera.
Ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Ooh, ah, cheza chini chini. Ooh, ah, cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Ooh, ah, cheza chini chini. Chupa, leta mbili mbili. Ni, na, mademo wili wili. Nani na ganji na niwasha kaa pili pili. Ooh, that, amedunga mini. Ooh, da, check
ki hiyo muli Mombesi bongi luke ngine kasi kiswahili Nene na mitjeneza swing like katumbili
Anapika githeri na gas Anapika chapati na pass Anapenda vile mine dance Niki puff na pass, niko cut na grass
Cheza chini chini Cheza chini chini It's a Monday, but I'm on a Friday vibe Tuesday, but I'm on a Friday vibe Cheza chini chini Cheza chini chini Wednesday, but I'm on a Friday vibe It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo Pesa ingine nimetumia mokoro Pesa kiasi nimenunua stoko Ile mebakini ya pombe na watoto Ambia Sabina aji enjoy Leo tuwendi kulewa Sabina Joy Niko na do ya kukunywa uko uptown Lakini kwanza kanudhu hapo downtown kanudhu, kanudhu. Tunalewa na ni Tuesday Niko na do ya kupatika Friday hey. Niko busy na watoto Bariki mzinga islap kwa matako Asubuhi ndio naingia kejani Kwa stairs na kutana na jirani hey, hey. Wana ni judge lakini sijali Tunenda kunyandua mali safi hey.
Cheza chini chini Cheza chini chini It's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe Cheza chini chini Cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe It's a Thursday but I'm on a Friday vibe
Squeezy binadamu na wagwaya Awawili walikuwa wanapendana Kushikana wakichinjiana Nimona kwa news walichinjana Manze dunia inenda wapi Mandugu wanawana juu ya mali Squeezy pesa thicker than blood Beef ndani ya family ni bombo flat Story ya mabeste weka kando Kwanza mabeste A1 karido Mabeste yondo kikulacho Tokuta beste yako ndia likula bibi yako Ndio mana miuka peke yangu tu Kwa kona na pombe yangu tu Story ya mbogi dunia bala Squeezy ni kubad Manze so sad Watu wengine ni mambwakni Squeezy ni kubad Bad Manze so sad Watu wengine ni mambwakni Bishop anaishi Karen Wafuwasi wake kayole Anataka sadaka mchange Wafuwasi wake juu ya mawe Squeezy sielewi hosi Mbono lipe parking, hosi Manze awajali jua wagonjwa Hosi zingine zimeoza Juzi manzi yangu aliniambia Babe nenda trip na Ivasha Akapiga picha na Subaru Apo nikajua nimerushwa manzi yangu Ndio maana miuka peke yangu tu Kwa kona na pombe yangu tu Story ya mbogi, dunia bala Squeezy ni kubad, bad Manze so sad Watu wengine ni mambwakni Squeezy ni kubad Bad Manze so sad Watu wengine ni mambwakni
Usherati Nogopanga sana usherati Usherati Loaded the woofer, they tatted the guest They shot at the monkey, the longer the tail The bigger the foil, the bigger the heart Anairo komoka, the bigger the loans Fast nika muka niku repent Ka breakfast kisha shindu na depend Na dependa, akibabu dependa Kasema, akibabu kasema I wish nipate Sabina, before nipate Joy I wish nipate Gina, ka Subaru boy Tenda litaka tfanya kitu wata enjoy Alafona Nicole,
akiwe uli ni enjoy
Usherati Nogo panga sana usherati Usherati Nogo panga sana usherati
Kama nzi yako ye ushinda kicheki status whatsapp Kama ato Sana sana wo kwa kifatili ya ma ex wao Ex wa kitambo
Usherati meza inauma. Ulizani manzi yako kumbe ni mali ya uma. Unampenda kwa dhati ne ushinda kwa kalokol Kilimani. Akikatiwa na bazenga na kitambi akipanua ndio apele kwe Dubai. Akibebu mse tuligro na yeye. Bile meshika naenda tuishi na yeye.
Usherati, 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 usherati. Nabo panga sana usherati.
Kuna kitu naogopa ni kuandika jina God na small letters. Tiki vile genge inatesa. Niko na maziwa nacheza na M-Pesa. Spicy. Cheki shingo iko icy. Ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Hauna pesa rudi home. Story ya kuomba pombe manze na bo. Behind every smile kuna karo chafu karada ya watu. Uyu manzi amebeba masheveshe. Yani haga mabetete. Usiku sako tupatane hapo inje. Sherehe leo lazima tupige. Spicy. Cheki shingo iko icy. Ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Ulikuja kukunywa. Usipapase chupa. Doba izi shiapo mzing. Rudisha beat.
Yo. Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, yo, and Twitter at DJ Shinsky. And download this mix at DJShinsky.com.
Bitches are coming well with. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Inaka kitu kwa motion kutelefon. Kuja na mavitu vidosho makorazon. Chocha chipo mwitu na poshone choma poke. And then minta kuja na chumvi. Na nyongi ya juzi. Lauta toa mushi katroli ya mse wa smoky. Nito cheza kama mimi. Elafu nkupa trupas cheza kama Lewandowski. Ivo ndo su cheza mjini. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Webazu cheza kama wewe. Meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukichoma shisha. Kuna wale ushukisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wapana ringa. Na izo lips nikana piga binja. Bade na jiste farawe. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nye melewe. Ukiwadunda ni ubebane. Ama ubebwe, ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke. Ucheke shane, ama uchekelewe. Yo manze simiriate. Na kombia zimeshika. Na kutani na shash. Nani yako na rizla. Minasikia kukizeti. Tukisikiza masisla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Muite umwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msupa. Nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe tutafute ya mzinga. Manzejo tuchange. Tulewe. Tulewe, 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 tubebwe.
Form, manzi sujo cheshire. Leo tupige kelele, rauna jipo mwenye. Nasuni chamo kwa nando. Tukiwashe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba sucheza kama wewe.
Knock knock who's there bazenga. Maybe kona come come na dera. Lafu kona talk talk kwa meza. Ukiuliza why na lenga mbona. Siji chochi mini fathela. Kio kitaka uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini nida hivo hivo napenda
Napenda msupa maurungu kwa neza ngoa Sipodunga dera na mahaga pia usonga Soko kani kitwa kona kutogwa ikubonga Teza na yu kitwa kiribas nikani gia Teza na yu kitu sezi braya sezi pia Chukia bia kama tabanja nitebazu Unaja nitoa jusi toje nuwa kanzu Kame dunga dera itabiti
mdunga kanzu Knock knock who's there bazenga Baby kauna come come na dera Tafu kauna talk talk kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Siji chochi mini fatela Leo kitaka uneza nita Mandela Na ukidai tuende dry kwa keja Kini die hivo hivo napenda
Wewe ni wa daily, sa zile ni konja Sa zile ni kolonli na midi na kipaf Bitel za maharif na badu na nidai Na msupa ni kistedi, siyezi nga rivas Napenda kukupanda, ukinipa iyo as Ukinipa mapenzi, ka badu na nikas Junajua siku pendi na badu meni trust Ati siku moja, maybe nda kupa
iyo Knock knock who's there bazenga Maybe kauna come come na dera Tafu kauna twak twak kwa meza Ukiuliza why na lenga mbona Siji chochi mini fatela Leo kitaka uneza nita Mandela Na ukidai tuende dry kwa genja Kini die hivo hivo na penda
Na sisi ndio machambe Sisi ndio machambe
Getting all this love on the fan page And plus I kill it on a damn stage Eating my competition like pancakes
Ushoche ngoso inizabea machampis Weni mrazi beste zako ni masansi Weni babi wezi bishana na janjis In fact I blow mo choke to as a lunches
You hella done what you think is up with this rampage You think you can just insult me cause this man's paid I'm a G, name a nigga that I can't slay Don't think you can intimidate me boy this man's prey
Acha moto hapa sili bobo shante Na hika nairo kusha fungua ma branches Nisha kumak red dot kama pantre Kauta kizogo we comply to as a changle Chukwa isi kisindio champis Champis
Nah bro, you ain't no champes Champes, champes You cannot be champes
Nah kusho sindo ma champes Champes, champes Sisi ndo ma champes
Hell nah, you ain't no champes Champes, champes
Kuzbishane na champes, utaingiwa punches Zako screensaver, bisako zote manke
You gotta relax man, you're not in this rap game Sippin' on a cheap liquor, we only do champagne
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champes Unajirombo sabure na ulikuwa classmate
Nah brother, see you can't say Me, I just stack cake Oh, we used to school together, thank you for the update Seen you from over there, make you tell that it's a contest Me ain't to mediate and make you know that it's the wrong step You two are the biggest superstars in the country So in actuality, both of you be champes
Your boy see your champion.
What you mean I ain't no champion?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champion.
Oh, we boy go win the champion.
Hell yeah, I'm a champion.
So if you know that you a champion, put him up, let's go.
Champions,
champions, champions, champions. This is my champions.
Yeah, we be the champions, champions, champions. Yeah, we be the champions.
I said, my studio champions, 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 champions. This is my champions.
Yes, sir, we be the champions, champions, champions.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight
nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight
nobody. I don't wanna fight nobody.
Maisha yenyewe mafupi Mahitaji yamezidi kipato Usinione na latungi Sipigi sherehe na punguza mawazo
King Taka Kuna mbogi ya gomba na mbogi na choma Karao ndio awa ya buzima utachoma Nikona dosi kudozi kwa daro Lakini leo ntadozi kwa mtaro Siwashi lakini otile washa moja Wacha genge tondije rudisha domba Na kuna mresh ni memkaba kwa kona Nipende kablo chukulio na corona Nima demdo tu hapa mjini kauna mdu, mbona unazini? Sikujua ni mali yako jama. Alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, take my peace. I don't go, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
DJ Shinsuke. Kuna kaboy kana nitanga babe, kana tamani kunipeleka gadate. Ata jana kali nipigia late, hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga toto, anasema ananiona kama loto. Nitingaribia taniongeza joto, huruma na mwonea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza, akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza, lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza, akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza,
okwangu
lege.
Nikitoa pesa tutalegeza, na dia mukami woku meniweza. Ebu bend over na ukamatemeza, Nadia unahaga, ey meweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty, wao napenda. Natuwa sa zingine misi naga pesa. Na kuambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wau hema sana. Kuja kwa bazeng, nguvu za kukumanga. Na kuambia utascream usikike hadi na manga. Tuwa sina pesa lakini tuneza banja.
Akimwaga pesa ndalegeza, akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza, lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza, akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza, lege, lege, ndalegeza. Wewe nani, unanipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua Nadia kweli mini nani? Weni nani, unampigia simu kama nani? Yeah, hata utoe vya ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah. Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Choka na we, wengine ahende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki, na kwa mana ye
DJ Shinsky.
Anapenda wife material, mwanzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Chukomba mi uniridhie, oh mama. Japo maisha sege ne mnege, tuangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, wege andama. Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke, na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe wangu toka zama wakeke.
You are the only one for me.
You are the only one for me.
Oh mama, oh 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 o
unanipa utulivu wa moyo, wala roho yako haina ngachoyo. Kukuwacha ndanzaje, pendo kama lako ndapataje. Girl, I wanna have you by my side, you're the one who ring ding in my mind. Ukinitoke takuwaje, bila wewe ntafanyaje.
Oh my dear, naleta vibajia utafurahia. Najua umeni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Wala waridi, dawa ya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi, wendo tunda mindo sidi. Minakupenda sana, tusiachane mana. Nifumilie mama, tarudi home. Wezako nazisaka,
tunjoy. You are the only one,
the only one for me. Oh mama,
oh oh oh, oh mama,
oh oh oh, oh. You are the only one, the only one for me.
Oh mama,
oh oh oh, oh. You are the only one, the only one for me. Oh mama,
come on, take your hand on me, sema kama tini. Ni papa kuka kando yako. Nina furaha na mandri, mapenzi ya dhati, nae nipasi ya waiona. Indani juu kifu cha mende chali. Body to body, Monday to Monday. Indani juu body to body, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivonjaza jipumoni, hakika mwengine sio. Uwe zawadi, uwe watamani, kanipa maulana, oh maulana. Uwe zawadi, uwe watamani, kanipa maulana, oh maulana. Body to body, body to body. And I need you, body to body, Monday to Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Katili una nafsi una huruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa, kawekeza mda mwingi, kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Na mipango ya kufunga ndoa. Jera, subiri lipone, bado nali ukosa. Jera, tunatamani ukome, nipelikizo mwenzio. Jera, subiri lipone, bado nali ukosa. Jera, tunatamani ukome, nipelikizo mwenzio.
ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto mama shiri, halungin na le mama. Manama, manaka kanu niki, kinuka kanu singi. Manaka kanu niki, kinuka kanu singi.
Kanya tika ocha, binge na juai.
Mingi kona maya, mingi le kona wanya.
Pera hakuwa yoni pejocho. Si kwenye migori ebu nileze ni mbali. Usip na mainda dakiko tero mahali. Teramos mama roya mbusha idaka. Teramos mama you know what you mean to me.
Anadwe mami na shwaren. Era magungi kikomo, era ni yonge wasi wasi. Era magungi mikosi mama, ninye na dua ipala. Usiepa, riti kwena chunya wendo.
Masheri, biri tengi mana mama. My baby, nakupenda mana mama.
Suti biri kona mama.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usikie umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag hapo Twitter. Uta trend. Customer Kenya ndusema asanti. Na ni yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji. Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, si Masai Mara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Kuda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kenda choo naone kuna mtu. Bado atabisha naulize kuna mtu. Sana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema. Tena sana. Na tunateto umetuweka Karibu Kenya. Tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya si Masai Mara tu, tu. Tuna madem
kwa moyo mabaze. Lugha ya taifa ni
shanga. Unanitega, mini wako komando, jegeja. Jegeja, etu meniweka ndani. Umezi manasi, mnasipati gani, maiwe. Kwani unajini gani, unanipastim kwa kukifuani. Mami yo, oh mami yo. I want you to know, mami yo. Kwambo kini mwago, ntaniyokota, yes.
Ni mwage.
Ganja, tea, hini Fanta, tunakata, hini Rasta, mana gangsta. Sema ngote kukwe uguzo cheke kukwe. Minataka sante punda, nipiteke ke. Maneno yako bita shinda adi morsi. Nakama posin vitamal,
I don't fight cheese.
Narapineza futa yokari
real race. Na pia chuta juta cook the beef at your own risk. Hini lambo tanda Subaru can't race it. Big ego koko jambo let's face it. Luna hand kabu lingua can't take it. Nina swali hey amigo, can I kick it?
Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes I'm allergic to.
I'm not just somebody, I'm a limitless force. Africans are lost, better bring them back to core. Call yourself a lion, but you're just a house cat. Gotta switch that, flip it like an acrobat. Mambo bado pele yaku cheesy. Catch up with me, uta fork, I'm a dizzy. I mean, I'm one off, no match up. You need backup, I just add up.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
She call me Baba. Nowadays I just get my ranks like Shaba. These haters salty, come and get some wawa. Stamina bars, can you never thine rana? Shack buddy,
I give you that.
I am mama make a shack buddy.
I give you that.
Just a little bit of shack buddy.
I give you that.
I am mama make a shack buddy.
Mama, I give you that.
She got the itty bitty teeny weeny yellow polka dot bikini. I'ma tell her and the genie. Okay, my vote made the beat. Now I got the block hot. Moto come up, posse got her saying yeah.
Roll up, puffin' on that, yeah, yeah. Why she got limbs like yeah yeah? On my green card, daddy yeah yeah. I said you wanna go home, she said yeah yeah. Pull up, puffing on that yeah yeah. Ooh, why she got limbs like yeah yeah? On my green card, daddy yeah yeah. Yeah.
Anga kadem kazi ulijoka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na gel sezi menda taka pedo. Demi kafupi kana penda magendo. Goma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku jiponyo. Yap yap hey dem kipana.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda taka pedo. Dem ni kafupi kana penda magendo. Goma ni kali uliza makurutu gangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yo mini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na ni kupunguzi yenyeke.
Akademi kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo. Demi kafupi, kana penda magendo. Goma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra kelele na nderemo.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama ni luku piga white. Nikamedai, ako machingri mangwai. Na be a light, kukata maji.
maji ni sheria. Warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiko simi uomekalia. Ni sheria na itaki masheria. Sheria
kuna shanadi ya mkuu sheria lazima mfuate juu ya serikali askari sura yake wevi kaya kali kali sa
lazima ufuate kodi
sa kodi basha tuwezi get cozy corona corona tulishikiwa kwa kona na mbona unaendesha ni kama uko na kolera
afande sa
sheria pia ni wera kukata maji mnajifanya Musa na nusa watoi mliomba nani ruhusa kipusa this time tulibeba jovi ndorende hatuta hata za
home napenda life napenda dema na jidai kama vai kama ni luku piga white ni kama die ako machingi mangwai na bia light kukata maji ni sheria warugera ina machuchumia hiyo ni mwiko simi uomekalia ni sheria na itaki masheria
hadi Monday ni kazi Tuesday ni tatu Monday Wednesday si chale Thursday nangoja Friday Friday oh la 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 la
Twende, tukorido sai ya dimangware Kina kemboi wamefika na walales Hakuna gravity kwa mongo ni mabale Najisikia kuna kakitu kwa wallet Mtani litoka hadiki wa manches Siku kutia kibandaski kwa madhe Sai katumbo kameja kuna gases Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses
Nathani, sato nakuwa na ganje ni nani Atataka makali tayari Udasai niko maji na imagine Manena niko kazi Mini big big boys Yezi gusa toy Missy role model ni avoid Na mbona buda nikileo Hei waribu ganji nikisema pewa Ati Monday ni kazi Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday nangoja Friday Friday oh la 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 Oh la 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 la
Chiyo mio
Oh la 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 la
Ola
la 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 la
Ola la la chio mio bala ma weekend Musere na maarif kadhana ma painting Magala wana sanif shasha meditating Na tambla ya kimratish kuba Kurumisha ngoko kama generator Kwendo kwa kosa kwa najileta leta Bona funga long shoka mikela teta Elevator kijana kadogo kakoe na diseta Wita leta
Juni weekend leo tunambleki Hato zikosa form buda kuna plan B Tupitie peti tunyonye irori Leo pilo si manyoya kuna pungi Ni personality gathea si matembe Jumangoko wana dietu wa kiembe Lesi kunyu fakse ina uzembe Niko farmers choice na sichagui jembe
Ati Monday ni kazi Tuesday ni katu Monday Wednesday si jale Thursday nangoja Friday Friday oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 la
Cheza doba, ikibamba sana unakulo mara saba Uokovu, inashita kushinda jaba Bila jasho na jibamba niko soba Haraba baba baba, alafu leta raba Bad vibes, tunarabi tila raba Wakisikia isong, wajue ni baba Wakipiga tiktak, wajue ni
Takuwache mavijana Hata tunakunyo majisi ya changa
hakuna kungangana. Isi tunatoka hapa bila ja
show,
bila ja show, bila ja
show,
bila ja show.
Isi tunatoka hapa bila ja
show, bila ja show. Easy, bila ja
show.
Hakuna wowo, bila ja show. Izi tunatoka hapa bila
jana kutesa, bila hatia. Paka unalia, unalia, unalia.
Siwe na pressure, Yesu wako hia. Atabeba mziko yako, hope unasikia. Ukiweka nguvu mingi kuna vile uko solo. Usichoke tu mdogo, usichafue polo. Kama hujarada tukidansi tufolo. Tunasitoka free, hapa hatuto ujasho.
So idansu wendio kusema, wene kama guest. Najuni bila desho, unaitaji kurest. Chambono moja, unaweza weka kwa ukuta. Ama kwa shude beste yako hapo next.
Bila ja show,
bila ja
show, bila ja show.
Isi tunatoka hapa
bila ja
show,
bila ja show. Easy,
bila ja
show.
Akuna wowo,
bila ja
show. Tunapiga kelele, agizie upewe. Tunapiga kelele, kanashika penyewe. Ay. Gold, gold, kimangoto over 1.5. From design ya omo mse you guy my guy. Tukundaka skama kawa na machaji no mine. Tulisaka tukapata yondo tamu wa life. Tukuma vitu tunasirireka ni kupima na wazimu. Masha bila pressure kujivinjari muhimu. Na shingi kupesa izi area muatibu. Pori kona pesa ulenje kona kakitu. Spending, spending. Sakul wanga ndogo ya mabredjin, bredjin. Suzu waga zogo tuki step in the scene. Umba mdogo mdogo tuki let in. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko. Mwaga kandotu ya wahe nga kama Steven Biko. Alafu choki unatembeza adiko koriko. Tanya kutiko na mashelenge. Niku serere kango kwa na mawezere. Tuna serere kufleme jamo pekele. Niku serere kana piga makelele. Tuna serere, serere, serereka, serereka. Hapa kame waka tunateketeza. Tuna sababisha tunatekeleza. Kusa ndo kusema tumetengeneza. Serereka, serereka. Nengiza baridi mnatetemeka. Nikichoma picha inaeleweka. Nifile kameshika nikuserere, serere.
Serereka, serereka. Hapa kamiwaka tunateketeza. Tunasababisha tunatekeleza. Pesa ndo kusema tumetengeneza. Serereka, serereka. Nengiza baridi mnatetemeka. Nikichoma picha inaeleweka. Nifile kameshika nikuserere.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juu ya kegi make tupa, na maganja.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
DJ Shinsuke.
Kakadoshia.
Yeah, uvya na umpege pia. Iya leo na lazima talipia. Unapika mundi pia, kondi ukonla pia. Mini charity, wosha sikia. Shaik tusi mimi, kwani shaik tusi pia. Jai kunja pia ukaanza kulia. Ni kama chunte kuna vitu unapitia. Mdunge zake mbili, mini talipia.
Leo ni sato, ama sande. Tutulianza kukunyo ona mande. Kila kuwanga shere, imefanya mina pipi tukosane. Pombe ya kisirani, tulikunyo tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni pipi ya jirani?
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Leta pome tulewe, kila mtu wapewe. Tulewe, tulewe. Sina do lakini lazima pombe. Sherehe haipambi bila pombe. Hapa kwa bash tumelewa pombe. Pombe, pombe, pombe. Pombe, pombe, pombe. Shida nikilewa
pombe.
Na kuwa muongo sana.
Thank you.
naongea kizungu sana. Shida nikilewa, demza watu ni waremo sana. Kila mtu wakio drink basi. Wei kwa pita mbila yako. Kila mtu wako na pombe. Kila mtu wako na pombe. Wende basi.
DJ Shensky.
Above the head.
Above the head.
Below the belly.
Below the belly.
Across the nipples.
Across the nipples.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Smooch those nipples.
Mwah, mwah.
Now swagger that bugger.
Oh, hey.
Swagger that bugger.
Kwa jirani
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Bang tinga
mbona meni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer, anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka, ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole, usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize, uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki, akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanik. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Belting ameni seti kamote.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napendaza kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangu mwe, si pangu mwe. Misi pangu mwe, si pangu mwe. Misi pangu mwe.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane namba. Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas. Tuna plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina ride along. Labda minyo moke ni kujage form. Ama labda weo moke ni kujage home. Mina epombe siyezi onja. Ai, nakunywa yote. Nakiamua kukupatia. Ai, chukua yote.
Byron, baby.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napenda za kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangu ingwe, si pangu ingwe.
Uda si pangu ingwe.
Misi pangu ingwe.
Skizi
si pangu ingwe. Si pangu ingwe.
Chiyo
si pangu ingwe.
Misi
pangu ingwe.
Kijana ni gwiji, utapangaje moro na kashilingi kwa wingi. Mafeelings za nini mini jangili kamili. Nasanya mambingi za matajiri wa mchini. Samahani, chai fupi mija za maziwa na metani. Siku sugi mini trio mio watakwani. Kauni juu unajifanya bombo ajakana. Nabiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya dishok them. Cheza na mangox them.
Maisha ni yangu, weshugulika na yako. Napenda za kwangu, weshugulika na kwako. Misi pangu ingwe. Si pangu ingwe. Misi pangu ingwe. Si pangu ingwe. Misi pangu ingwe. Si pangu ingwe. Misi pangu ingwe. Si pangu ingwe.
I say, bury your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usikufuru chome, rada safi bora tuko nice. Put a smile on your face, haya maisha you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na hasa ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae. Shikisha, shikisha. Ni wakulewa,
lewa.
Ni wakuchoma,
choma.
Lewa,
shikisha.
Ama ni wakushikisha,
shikisha.
Ni wakulewa,
lewa.
Ni wakuchoma,
choma.
Lewa, shikisha.
Stress, have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun. No stress, have some fun.
Sheli watu ni kujaza pili. Domo ura sitike kamyeso kakishiko sijibisha. Sina flow kasa kafi menyesheo umelemeo. Wasi pro sijichocho takimeo. Vodhea kuna wasupo na machupa za pelea. Wanyagi wako pale awatusha wazoea. Trio dogo janja, zela wa majanta. Mina masauti na wakunyo kama Fanta. Fanta na hafsa mademo wajichapcha. Hapo kilegeza jodatili wa matapcha. Yeah.
Have some fun.
chimora kifiti Takikelo no sheri Chunya kona na weri I say dead ni Ni kechinyonga gichwech ni I say dead ni Ni kechinyonga gilami Unataka nini mama Anagombo na neni Okinyo lady morita Adiri teka gibeni I say dead ni Ni kechinyonga gichwech ni I say dead ni Ni kechinyonga gilami
Na kufa, na kufa, na kufa. Wali mkaza, his family, get together kwa bed, your story tumekata. Maboy wengine blanda, wata kukulia mama, na kuchekeshe sana, madem, madem, madem wa siku hizi, wana machali wengi nilichapa moja juzi, ika ingia ndani, dive.
Nairobi, yule na kubea, pia na libea, akikuletea. Ananiletea, wanakula fea, sote tunashea.
Kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dajipe mwenyewe zitoke. Songa ugalie, foundation weka ya samaki. Kati kati ya Januari, kuloka sirishe kamati. Twanga ugali, foundation weka ya samaki. Kati kati ya Januari, haribu jina jenga mwili.
Apani mbwe mbwe, na ukileta ngori ngumi pweze. Apani mbwe mbwe, apani mbwe. Weta mbili mbili, apani mbwe mbwe. Wawili wawili, leo ni mbwe mbwe. Aroro na BNM ni mbwe mbwe. Apani mbwe mbwe. Piga kazi ye, kulima sichagui jembe. Mzigo wangu wacha ni pepe. Jipange ama tukupange. Washa kitu shetani ya hepe. Si alijileta mwenyewe. Apa ni shangwe tuna mbwe mbwe. Apa ni mbwe mbwe.
Funga breaki, tuka anza bishana. Asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejibitray, baby tumejiseti. Cause love isn't here right now. I
guess we'll never know. Mali hii story inge enda.
Tulichoanza kuja tumalize. Kinachokwaza baby ziandike. Punguza drama baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kako sawa minko sawa. Kako sawa minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba.
You're rocking with the best in the business. It's DJ Shinsuke.
Bado wose manga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ngi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunakombana. Lini tutaelewana.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, ziandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Kanishukisha namba. Najona misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kablo batilishe namba.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so.
Kazana na shule, nilikaza ngama shule, snika fungi. Saina tana mdani ya club, ata ona Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa pasa dansa, mini mutu tuma two-step. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni stawa move. Mwili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi wika
mele baledi na glass ya shopping for the girl day.
Kite kale kimamia ki dance for the man day. Makele mechezi non after club ni magare. Katikevi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
Ati magaldem, watamaliza demandem. Sijali parent, washani malizia mshande. Jumande, tumande, niweke klande. Mtofoti kwa budget, plus na beste yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juhau magalde mwako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kamtalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Bade badae na kafunga kakarau.
I want this girl to come and dance with me. Like so, like so, like so, like so, like so, like so.
For free downloads, check out DJShinsky.com.